Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Ono heɗiɓe studio Tamani e oɗo saaha, yo sakkiki moɗo Ousmane Dicko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse labbe makko Fili Dambélé darani en to ɓoggi janɗe to. Les murtres golle magistrat en ɓe gouvernement noon jaɓi yoɓude ɓe caggal ko conseil supérieur de la magistrature yiɗuno e kananke leydi ndi. Wayde ndenago ana sullini fasanne hannden ɗo gonɗe ɗo civil en ɓuuri futtorade nde yontere les masibaji yimɓe joom en kaɓorde. Yimɓe Niger ñongitiɓe ana gondi e heɓude mosala, heƴaɓe ASR ana gondi du e windude ɓe faaɓe ande yalla eɓe keɓa notede. Yo ɗi gonni Sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Gouvernement yoɓi magistrat murtunoɓe golle ɓe, ɗum waɗi caggal ko kananke leydi ndi e hooreji gouvernement Soumaila Boubé Maiga jiiduno e conseil supérieur de la magistrature. Kananke leydi ndi holliti dabere ndenago maɓɓe noon yawɗinte ka noon ɓeydugol maɓɓe juddi ka wona joni. Keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu.
Ngal ɗo kawtal waɗi hakkunde ministre kuminiɗo kabaru sariyaji ley leydi meɗen ndi Thiana Coulibaly Kane laamiɗo cour supréme Nuhum Tapeli. Ɓe ƴewti kitoɓɓe ko nayiri banggal ndenago sarotoɓe ley leydi meɗen ndi irum e yoga e toɓɓe ɗe ɓe darti faɓe golleneɗe. Ilo juge ñono o suutale 16 lewru novembre ƴaɓɓinon du. Laamu o hollitiwide ɓami anni e wattu joni le ko warata ko yaata maggal paɗen temedere nogay ɗiɗom kañum e caketele nokkule ɗe fuufa ndena ɗo sariyaji ɗi gatta ley leydi mali ndi. Ɗo ittimmoɗe hitande ɓe mbi ko yaata maggal paɗen temettato naɓetele leydi ndi fuu e maggal muɗum. Kanko Ibrahima Boubacar Keto wi ko nayiri banggal ɓeydude jobdiji ɓen o wawana ɗum hunde ñalawma hannden o. O wiɗo e hitande timmata jobdi malinkoɓe fuu waran ɓeydede. Faaɓe ƴewto yalla hono Iblisa yiɗi kaani lelirade ɓe kollitiwide gaɓɓe murtere nde fuu tottete coggu lebbi ko gollayno ko. Pelle ɗiɗi cagontoɓe sartoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi Sam Kane Silima ɓe kollitiwide sina ɗum tabe. Le majjorduɓe kollitiwide ɓe kaaja hono sartoɓe wonɓe ley leydi ndi fa hande jobdiji muɗumen ɓeyde.
Nden noon hono farde murtere golle magistrat en nde anda kane salata nde selde e nde wondi du e torrude hono golleji sere ley leydi meɗen. Motti ka nanɗe kasu kewɗe heedi policier en fawarde gendarme en ana gondi e caɗele. Sikkitaɓe ɓe noon ƴaɓɓata ko yaade hede cuuɗi kasu. Kanko Ousmane Sow o commissaire principal to policier en to mottito wonko haaldi Mamadou Bokum keƴaɗo studio Tamani dow tiiɗallaji ɗi policier en gondi hannde le golleji mumen ɗi. Keɗɗan Oumar Waygal fa faamu ɓeydo.
Sina faama e kay murtere sarotoɓe le leydi ndi ɗum waddi kutteji kewɗi e golleji police ngaɗo gonɓe le leydi ndi ko nayiri banggal police ngaɓe gaɗoɓe kabaru konjali. Sabi de ila ɓe puɗɗi murtere maɓɓe nde yimɓele ɓe min uddata ɗoɓe min mbawa naɓude ɗen dow cuuɗi sariyaji ɗi. Minene mine maɓɓe golliditta ko nayiri banggal ɗereji ɓen ngala tiiɗallaji sabi de ɓen kan gondi e gollude. Ka minen jogiɓe o tiiɗallaji ñalawma hannde o hono yimɓele ɓe min uddiɗoɓe hono min naɓirtaɓe fa ɓe jaha ɓe caraye. Wattu jonoɓe fuu eɓe uddiɗo miɗen domti fa murtere maɓɓe nde timma tan min naɓaɓe toɓe kani sarede to.
Kala ko jiɗɗon famitade oɗo mbawi faɗade fa dow bembe amen ande Facebook na Twitter. Oɗon mbawi du noddude numéroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji mawɗon. Wayde ndenago ley wuddu fawarde e sahal Mali ana wondi e sullinde fa ana daɗi sifa hannden. Nde yontere masibaji yimɓe joom en kaɓorɗo ɓe anda ka ko goni ka gaɗi mayɓe e barumɓe hewɓe le sibili en. Keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydora ɗen faamu.
Kayi nokku noddirteɗo Kure Keto iɗum le commune Sadiola hollitawede yimɓele jo en kaɓorɗe kañi en nanni toon hanken. Ɓe teti jamarde koɓe tawi e juuɗele muɗen fuu wakkati nde ɓe bittanno nde dow ɓe immini yiite won yimɓele barmuɓe le hen yoga e barmuɓe gaddama hôpital maggal gongal to kayi to yogaɓe du keddiki Sadiola no gondi e sawrede. Fa hande le oɗon nokku goto hanken wakkati noga yemde ɓe kollitiwde won yimɓele nannuɓe bitki goto nokku noddirteɗo yettela. Ɓe mbari neɗɗo goto ɓe barmini le hen neɗɗo goto wakkati nde ɓe jahanno nde dow hollitawede ɓe jaade e kalisi tedduɗo kañi e kañe. Konjala no wondi e wadde dow hen faɓe jiite. Le on ɗo wattu goto e gardan le wuddu leydi meɗen ndi région mofti hollitama wiyede nokkule tati nanna toon keñen nokku noddirteɗo nene Amba kañe Kumbila iɗum le commune Kasa. Daɗe malfe nanama toon wala fo barmuɗo le hen wala fo keddiɗo le hen du. E gardan kasen le saha leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide won jomobel gotel naɓowo yimɓele won yimɓele bomɓe sumbu palliɓe mo le ɗatol nokku ana woɗɗiri duwansa ko yaata kilo ngaji nogay. Wakkati nde paltol guel ɗo mobel guel du ɓe immini yiite ɓe barmini neɗɗo goto jeyaɗo le leydi Gana. Jamare nde kala koɓe tawi e juuɗel muɗumen fuu ɓe teeti.
Observatoire des droits humains ODHP ndardi hono lam o huncana hore renda habantobe hakkeji tomentembe nen batu mudu wadi beta hande bamako do fa famu beedo fasannen nen e wi ODHP ka darani be fu anakaani andarde hono sariyaji tongidi e denagu hakke tomonten fa warde e dondugol majji dum fu yalla anayafa nenno habantobe hakkeji tomenten du keban no gollira sori Ibrahim Boare mo ODHP, Wanko Sefodi et Juliette Koulibaly, Kedana Oumar Waygalo.
Sont des droits humains au Mali, je peux dire que
ça va. Et Adama Lele de Mali ndi idum santi seeda ka won golleji kewdi di pewayli hen ko nayri bangal jande bangal cellal e bangal ngurdam nyalo ma ndo yimbe lono foti gon le leedi Mali ndi nyawbe be ngala bawde no kan sawri rede kabaru jangudde l'école yimbe lo hono foti gon be jetta bindi dum fu yo haggeji yimbe non wajibi sina gollirde laamu de fur yimbe le be fu fa yotto yimbe lo humniibe kabar haggeji bibbe Adama en kanyum en fu kan ardad no do golleji ngori yewte yalo no sariyaidi kani tabirede
pouvoir appliquer dans ce pays
yimbe Niger dogube masibaji se lonjiti tilaberi les communes bani bangu ngaran hebude hono mosala le nyalaade garoje de nen hejabe ASR an gondi yontere handen e windude be ka golle mudun no wana ko woddi ana wana ko yafi fa sanne kanko Mohamed ag ise fetan o kejaade sujet tamani wonko hebani en heedi ton keddana Umar Waygalo
noko kuminido kabar ndiyam cheni dam dun latiki do yimbe le nyongiti Europe le leedi Niger region de Tillaberry daki wattu joni o wakati furdu yimbe le ban gonde hewde le o do noko kambe humnibe kabar yimbe le nyongiti be jamarde ndara fa jabbitobe sabidebe kolitiwi won jiable ngendidi jati ka jabbe bindude le hen inde le mudi en fa keba balle ko nayri bangal nyamtuji kedam kanko no dotti Mohamed Lamine Touré o kanko humnidi do golleji ko musifi do hen
a la base les gens
e futtore mu yimbe le pamay no wi de miden dota yalla miden faaba yimbele iwbe Niger garbe do yimbele hewbe na jogiti dalaji sugula mabbe yo faaba ngure musabi be mila wiide kambar mum miden do min dari faminde be famitam
obedi le hindu wiide soni lamu kobe gombe tombe paabi kibe dido golleji keba no jaara yeso faande kede mo kanko no dirtu Mohamed Lamine Touré ko mo sifido hen
travail est très difficile parce que
golle mu anati di sabe miden jidino faaba bakke jabbe lamu yalla idun laline fa gassa kamin taykiti wiide bibbe janyelindi e ko e mun daronto dun yalla me yu kejabbe lamu ngattana dum hakkil
si la mairie tout ça la
yimbe le jabbe jallinyul gol noddo zarma gol kafu kebi windede le hen ka heddibe wajibi sina kaboso keba windade kede mo kanko noddo Halidou Sorka kanko lami be do yimbe nyongitibe ko sifido hen
alhamdulillah yimbe le gombe do fur inde mabbe windama dawsa goto ta heddi mi de wondi e wonde bawde an yalla umunata bindobe dum ngala resi kasse
anda ka kalkadar yimbe le no foti binda wattu jono non kanko Mohamed Lamine Touré o hollitiri wiide
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sengarti e kabaruji region ngaji meda hedi tesit no hollitama fahande won janginaabe l'école hewbe be ngartali golleji mu en nan tesit jonte didi tiagal ko jande fuditi ko ana bado janginaabe sappom be jihaka e le gollerde mu en wayde denage wonde be kolliti be kebal hono joddi mabbe lewru septembre luudu janginirde kewde ka handen hono jandeji mu en wana ko janji fasannen saraabe yogabe non nabbi sukaabe mu en hedi pale godde Yambere tata berde leydi meden ngam jaba e tumel fuddi kenye segu nde yambere faabato hono remobe e julaabe mudu fu ndartude no kebal mu en beydoro ana buri temdere e nogayon yurbe kay kulikoro sigaso segu motti fawarde bamako hawrube o do batu nenno batu de do nyalaadi di yo remobe jaba e golidi mu kebi hakkilo nenno se ngaddi o do batu Gawadu hono gorko barawo e dubi chapande tati e joyi tawama wana gurdo Kenya do fongo mayo heedi gofornora ko heba nande don yo gorko jeyado leedi Niger motera waddi nenna tew mako ana nabamale morgo sul hopital to gawatu yo da kadule e dido kabaruji kedde hedar fa hande yotere man yeso yo tawde ko warata